waxaad nagala socotaa sb s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada sb s com au xariijin soomaali
waxaa marka hore ku weydiinaya, waxaa dhowaan lagu magacaabay inaad wakiil u noqoto urur qaxootiga u dooda oo la yiraahdo rax, bal ururkaas waxa uu yahay iyo waxa aad u qabanaysid haddaad nooga warinti?
Ururka wallaahi waxaa weeye urur aad u fiican, because waxay sababtahay waxay u doodaan xaquuqda dadka qaxootiga ah, mar qaas ahaan dadka oo ku imaaday doonta waddankan oo kusoo galay sharci dara la-aanta, like illegal migrants camal. Aniga waxaan represent garanaya.
Waa gartay, laftigaagu doon baad ku timid muddo 6 sano ama 7 sano ka hora, doonta way qalibantay, waa layna soo badbaadiyey, bal in yar dadka aan xasuusan haddaad u dulmartid safarkaas aad Australia ku timid.
Wallaahi walaal ma garanaysaa safarka safar aad u dheer buu ahaa, balse alxamdulilaah ilaahigii oo doonta naga badbaadiyey ayaan u mahad celinaynaa marka hore. Balse waxaa jira qoraa oo gabar oo Soomaali ah oo la dhaho Warsan Sharax, waxay tiri poetry qortaa, waxay qortaa gabayaal bay qortaa, waxaa jira erayaal ay qortay oo mar walba aan soo xasuusanayo. Waxay tiri qof walba qofna kama tago meeshii uu ku dhashay. Ha hadday danda ku qasbeen, balse waxay dooratay shaak
libaax badeed
oo badda ku jirta. Balse markaas magaarata waddankan Australia maarata shaaga aad bay ugu badan yihiin. Marka magaaragta qofna dadka meeshii uu ku dhashay kama tago haddii ay danta ku qasbeen. Marka aniga waxaan rabaa haddii aan u ahay qof oo loo xusta dad wakiilnimo oo rax, waxaan rabaa inaan ogaysiiyo dadka qaxootiga oo joogaan waddankan inay yihiin dad aad u shaqeeya, dad aad u cilmi badan, because cilmiga waddankan kelix laguma baranin, maaragta dhaqankaada keliya cilmi ah.
Waa gartay, marka ilaa iyo hadda intii xerad qaxootigaad soo gashay kadibna Sydney baad soo degtay, ilaa iyo hadda Hane Cabdila ahaan maxaa iska kaa bedelay Australia, maxaad kala kulantay nolosheeda?
Wallaahi aniga maaragta dad magaranaysaa, qof walba magaranaysaa, it doesn't matter meesha aad tagto, maaragta dadaalka maaragta dad waxay ku xirantahay nafsadaada. Haddii aad rabto inaad dadaasho oo aad dadaasho maaragta dadaalka maaragta ilaahayna uu kula garab galo, maaragta waa la dadaalaya. Balse laakiin aniga hani ahaan haddaan iska hadlo, I did my best, wax badan aa jiray, maaragta maalmo badan aa jirta aa murganayso, maaragta soo xasuusanaysa doonti iyo siday u qaribmatay, detentionka aa ku jirtay xilimaankii, dowladda oo maaragta mar walba ku xasuusinaysa inaa qaxooti tahay, dadki oo maaragta oo dadka aad la joogto mar walba kusoo xasuusinaya inaa qaxooti tahay, mar walba oo lagu dhahayo others, ma tihid qof oo dadka kamid ah, mar walba waxaatahay maaragta gaar u taagnaada.
Waa gartay, laakiin intii yaraydo hadda aad joogtay maasha allah buug baad qortay, gabar gabyaaya tahay, gabayadaada aad baad meelo badan uga jeedisay, bal waxyaalaha aad ka gabaydo maxaa ugu waaweyn, maxaa kamid ah?
Waxaan ka gabya waxaa ugu horeeya waxaa weye xaquuqda bini aadanka, mafahante dad qofka boo aad tahay maaragta ma walbo adduunkaa ka imaatay. Aniga waxaan aaminsanahay in lagu ixtiraamo qofnimadaada, laakiin xuquuqda bila aadanka inaa qof bila aadan a tahay before aa qof kale ahayn, fahante basic needs of human rights, shanta oo qobyadal oo ah human rights ka, basic need, the rights for education, the rights for living, the rights of
maanay xaquuqda qofku u leeyahay inuu wax barto, xuquuqda uu leeyahay inuu xor noqdo. Marka intaad hadda gabayadaas aad dad badan oo Australiana hortooda ka tirisay, ma isleedahay dadka qaarkood maskaxdooda waad bedeshay oo wixii ay qaxooti ahaan ama qof ahaan ama qof madow ahaan kaa aaminsanaayeen waad ka bedeshay?
Walaahi walaal ma garanaysaa, mid u horeys ma garanaysaa, dad weligaa qof ma bedeli kartid, بس waxaa noqon karta sababta qofka uu ku bedelmo magarnaysa bar walba magarnaysa dadku u sheegi karta you know dibaatada ay soo martay wax walba ku soo maray bas laakiin wax walba aad sameeyso dad qofka straight away ma bedeli kartid bas waxaa noqon karta marta sababti dadka ay ku bedeleen ay bedelka ay noqdeen find like the reason they change not like you change them
waa gartay hadda qaxooti badan baa wali xariyaha ku jira qaar badan wadanka joogan shuruuc ma laha lacag ma qaataan maxaad leedahay qaabka markaad fiirisid Australia ay qaxootiga ula dhaqanto sanadahan
walaal waxaan dareemaa magarnaysa hadii aan ma aragta aan hadii aan push kareyna dowladda ma aragta on u sheegna storyena because storyena aad buu xuleeyahay magarnaysa awood badan buu leeyahay dadka badan ma aragta dadka u badan because Australianka ay ka haatam garanaysa dad badan waaye mid ka horeysa waxaan rabnaa inaan ogaano wadankan anaga qaxootinimaan ku soo galnay wadankani waan ka soo cararnay dhibaatan ka soo cararnay balse laakiin wadanka aan imaanay dagaalka ma jiro waxba kama jiro balse laakiin waxaa jiraan you know mental health jiraan aad u weyn marka magarnaysa inaan acknowledge gareyna waayo dhibaatadan iyo dhibaato dadka aan u imaanay haysto waa laba dhibaato ma arad kala duwan balse laakiin hal result haystaan kulligeen waxa way hal waxo aan comment aan ku leenahay samarka aniga aan qoraalka markaan qoro marka wax qoro oo la jeedadeeda waxa waayo inaan dadka kulligood aan ma aragta aan wada self gareeyo
waa gartay marka gabayada dabcan af ingiriis baad ku gabaydaa af soomaali ma ku gabi kartaa
af soomaali ma ku gabi waan ku gabi karaa marka qaarkood balse laakiin waxaan u daayaa xadraawi because asiga igu filan
guud ahaan hadda maxaa hani abdille maxaa weeye hamigaagu muxuu yahay maxaad rabtaa mustaqbalka inaad noqotid maxaa hadda kuu qorshaysan
mustaqbalka waxaan rabaa inaan noqdo qof oo maaragta oo useful you know in adduunka aan useful oo noqdo aniga daraadeed ma ahan balse adduunka iyo because markii ma aragtay marka dhibaato aragto noloshaada dhibaato aragto ma ahan inaad fariisato aad dhahdo alxamdulillaah ilaahay wixii aan rabo i siiyey balse laakiin ilaahay wixii rabtu ku siiyey balse laakiin dadka kale oo joogaan ma aragtay dadka oo dhibaatada oo kalooda ag marayaan
waa gartay miisaaniyaddii xala ee dowladdu ay soo bandhigtay waxaa ku jiray in dadka qaxootiga oo nidaamka humanitarianka ama bini-aadanimada lagu soo qaato 5,000 la dhimay maxaad is leedahay sababtu ay tahay arrintaas
marmarka qaarkood magarnaysaa maxaa la dhihi karnaysaa af aamusan waa dahab marmarka qaarkood ma aragtay waxaa waayo mar walba magarnaysaa inaan ka hadlo xaaladan waa rabaa magarn basal communityga aan ka imaaday dadkii iga horreeyay ma aragtay oo 20 sano 30 sano ka hor imaaday kama hadlayaan marka gabar yaroo ma aragta doonku imaatay inay af taagto ma aragta oo dowladda afka ay la gasho waa laga fiican yahay
waa garta maxaad is leedahay laakiin sababta soomaalidu 20 sano ama 30 joogay arrimahaas way ugu hadli laayihiin maxaad is leedahay sababta way tahay
wallaahi aniga ma ogi marmars ay kam garanaysa inay isweydiyaan waay because mamarka qaarkood aniga wadankan waxaan u imaaday waxaan la imaaday ma aragta hami waana ku mahadsanahay ilaahay baa u mahadcelinaya because oo hamigaygii true iga dhigay markii oo doonta aan kasoo badbaaday ma fahantay balse laakiin maxaan rabaa interviewgan hadda waxaan rabaa inaan aad ugu xilsaaro dad badan oo soomaali baa jiraan oo ku imaadeen doon ma fahantay oo communitygeena ku jiraan faante and they doing well like you know dad waxaa waaye wallaahi aan aad ugu faraxsanahay oo ma aragta meel sare gaarayaan every day of their life balse laakiin marka qaarkood waxaa waaye magarnaysa waxaa ku ciilaysaa in ma aragta qof shisheeye uu cod ku siiyo dadkii oo diigaada a ahayna oo cod uu ku siin karin faante like you know that is the pain xanuun waaye balse laakiin
markaad leedahay cod ku siin waaye maxaa ka wadaa cod oo noocyaa rabta macnaha oo lagu siin waaye
because ayaka dadka because kulligood qof walba wuu soo maray ma aragta jidka jid walba waa la soo maray ma fahanta balse laakiin inay u istaagaan garanaysaa because waxaa ladhaa gacmo wada jir bay wax ku gooyaan because haddaa kulligeen aan isla istaagno oon ma aragta dowladdaan u sheegno waxa aan rabno wayna caawinayaan ma fahanta haddii aan aamusno hal qof ma aragta isla soo joogo ma aragta aad maanta kulli a hadlayso
marka ma waxaad leedahay haniyey dadka adigoo kala oo qaxootinimada ku yimid oo doonyaha soo maray oo dhibaatada badan soo maray Soomaalidii in ka horeysay sidii la rabay in kuma doodin, sidii la rabay in ma taageerin, macnaa saasan u fahmay hadalkaaga.
Sida ma ahan, balse laakiin si uu adwaayo.
Waa garad, maxaa jeclaan lahayd matalan haddii dadku wali way joogaan oo dad badan baa qaxootiya sidaa sheegtay, wali aan sharci lahayn laga yaabo inay si shaqaysan karin, maxaa jeclaan lahayd communityga ama Soomaalida waddanka joogta inay u qabtaan ama u sameeyaan?
Waxaan rabaa communityga Soomaalida inay noqdaan inay ahaan dad maaragta oo waxaa jiraan eventyo badan a jiraan, meelo badan a jiraan oo dadka qaxootiga loogu doodo mafaanta inay kasoo joodaan, maxaad ay imaadaan ay la hadlaan, because mar walba maaragta aan tago maaragta meel oo qaxootiga laga joodayo ma garanaysaa aniga. Laakiin dad badan aa jiraan alxamdulilah, balse laakiin waxaan rabaa inay ka muuqdaan, ma garanaysaa, ay joogaan oo la arko oo la dhaho maaragta, because like they are like the same people, like you know they're business owners, they're lawyers, like you know they are they're nurses, they are like many people, like you know Somali community are like the answers, like waxaan nahay dad ma aragta aad active u ah, bas waxaan rabaa inay active u noqdaan markay noqoto human rights, you know wixii ay kasoo guureen dad bay haysataa hadda.
Waa gartay guud ahaan hadda waddankii cabaar baa kasoo maqan tahay, ma ka warhaysaa, ma ku xiran tahay Soomaaliya iyo sida wax u socdaan iyo in markii aad kasoo tagtay wax ka hagaageen inay sideedii tahay, wax war ma ka haysaa?
Ha wallahi I'm proud of you know isbedelka, you know aad uguma, because garanaysaa hadda I have a new home, you know muddada kale ma garanaysaa saxafiya hadda baranaya, like you know I want to be a journalist, so I'm focusing more on like the thing, like you know waxaa dam garanaysaa intii like intii aa gaarin maa dadka kale marunaysaa waa inaa dadka oo jiraankaada inaa xasuusata waa meesha hadda aan joogo mafaanta aan raba ma aragta inaan dadka joogo, like you know waxaa waayo like you know mahad celis waayo, you know qof haduu guri ku siiyey inaa dhahda waayo guri baa isiisay alxamdulilah. I want to look after like you know the things that concerns your neighborhood.
Waa garta waxyaalaha aad ku faraxsan tahay oo aad maqashay oo isbedelay oo Soomaaliya maxaa ka mid a, maxaa ka maqasho oo fiican oo isbedelo aad ku faraxday?
Like I'm glad that Somalia hadda acknowledging human rights,
macnaha xuquuqda biniaadanka waa la garowsadaa,
xuquuqa biniaadanka aad baan hadda like you know acknowledging the human rights and the other things aan aad ugu faraxsanahay waxaa waayo sida ay coronavirus waddanka Soomaaliya hadda like you know waddan oo burburay oo ma aragtay balaayo badan haysato siday actually caafimaadka dadka like u gacangeliyeen fahante compared to other countries in Africa or around the world, like you know waxaan ku faraxsanahay inay like magaranaysaa, like I think like all I could say waxaa waaye magaranaysaa mar walba like you know meeshii aa ku dhalatay maaragtay meesha aa ka imaatay haddii ay xanuun badan tahay iyo hadday farxad badan tahay weligaada waxay ku dawdahay wadnahaada mafaanta, the garden of your birth, like you know waxaa waaye beertii aa ku dhalatay.
Aad iyo aad, dabcan haddaad journalista noqoto waxbaratana waad tegi lahayd waxba kasoo duubaysaa sooma
hadduu ilaahay raahdo, hadduu nafta ilaahay intaa igu sabo waxaan rabaa inaan dadkaan u sheego batalaaladeeni boderi ku aasna.
Maxaa kaloo ka xasuustaa dhaqankii iyo taariikhda Soomaalida iyo gabayadii iyo murtida, maxaa kaloo ka xasuustaa batalaala iyo boderi waa muhiim?
Waxaan ka xasuustaa wax badan wallaahi, magaranaysaa waxyaalaha qaar waxaa waaye magaranaysaa ku siinayaan habeenka aa ku seexanayso, because at the end of the day magaranaysaa waddan shisheeyaa joogtaa wax walba oo ma aragta ku siinaya you know in a safety waxaa waayo dhaqankaada iyo murtidii ay sheegeen ma aragta dadkii ka horreeyay, balse aniga marta gabayaal baan qoraa aan gabayaasha aan qorana magaranaysaa like waxaa waaye like you know waxaa i murti geliyaan you know dadkii iga horreeyay like you know marwalba waxaan dhegaystaa you know maxamed sobeele tubaac iyo dadkaas kulli maa dadkii oo qaraamiga iyo riwaayadihii kulli waxaasaan soo xasuustaa marka you know
waagartay laakin haniye hadaan su'aal oo xogaa dhaliilo adag ku weydiyo 6 sano 7 sano wadanka joogta laakin hadana waxaad moodaa in Soomaaliga hadana inuu ka sii lumayaad moodaa aad jeceshahay inaa ingiriis ku hadashid maxaad sidaa sababtu ay tahay
sababtu waxa way magarnaysa waxa umalaya ina marka rabta ma aragtay inaa wax bedesho waa inaa qasab xukuugu noqonaysa dadka ku dhageysanaya afkooda inaa barato ana maalin iyo habeen ku hadasho
waa garta marka inta badan af ingiriis ba ku hadashaa wixii ba la qabsataa isleeda
aa wasayso waa dhahaya
taasina waxa ahayd Hani Cabdiilla oo gabar yar oo gabya ah magaalada Sydney degan noogana waramaysay nolosheedii iyo hawlaha ay ku caawinayso qaxootiga
madonaysa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast Google Podcast, Spotify, ama mail kasto oo aad podcastigaaga ka hesho.